mapenzi yanaumiza, nishapendwa nikachiwa giza. Natuma kwako yu njiwa, mpoke kama tanisha zima. Umenikosa kwa mtima, natamani anytime tushe vina. Sitokuliza mimkimia, uzuli wako siku wachulivyo umbika. Na sito kukosea, kama penzi nitapalilia. Mola, atupenjia, tupambane tuongeze dunia.
Shut up.